Bless the lap on the ear and souls and what this is Guardian Angel Jim and Aguanso. And I represent for DJ Mike K. Let it go, DJ. Let go.
Boy, hit master, DJ Mike K.
Hey, you're weak. Let it go.
Mike K.
Play some for me, I fi play some. Me know me papa go and do some new thing. Hey. Me play some for me, I fi play some. Oh, play some for me, I fi play some. Me know me papa go and do some new thing. Hey.
Enemies who now
kwakutam koma kasata niko sawa niko swa dakta kwakutundu mina data kile natisha mina pata enemies unawaskata kwakutam koma kasata niko sawa sawa miulia sikia milango ukanifungulia isoma blessing nikazipokea niko sawa maombi uliyasikia milango kanifungulia isoma blessing nikazipokea
DJ Mike
K. Yeah, I'm talking about the father God born in us. Teddy,
DJ Mike K. The hit master, DJ Mike K.
Ingawa sometime napatana na umati kama juda na kuuza bei thati wewa gati umenishika hauni yakshi kwanza unanidunga maka imati
nakuwa rafiki wa dati
ingawa sometime napatana na umati kama juda na kuuza bei thati wewa gati umenishika hauni yakshi kwanza unanidunga maka imati
Shetani ni sikuli, kuli, kuli hey. Na pafunga kaki fuli, fuli, fuli DK kwenye bed
Hajawai, hajawai Hajawai ni angusha
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 Hey, ajawai, ajawai Mina ye kama suti na dai Kutoka nizaliwe ungwaro ah, Nikicheza na urwaro Akanitoa chini kwa mtaro Jina lage juu Kilimanjaro Kutoka nizaliwe ungwaro ah, Nikicheza na urwaro Akanitoa chini kwa mtaro Jina lage juu Kilimanjaro yeah, yeah, yeah. Ajawai, ajawai Ajawai ni angusha
Ajawai, ajawai
Shoot, bye-bye.